ngilele uthando lwakhe lungiphethe kahle amandla akhe angisekele uthando lwakhe lungiphethe kahle ngiphakamisele.